Hello. Nishakwambia sipende kese, sipende kese. We nani yasa, uniendeshe kama mamangu, toka pa. We nani yasa, uniendeshe kama babangu, toka pa.
Moyo wangu shote tubu, siwezi kupendana, hakuna mwenzako.
Napenda shisha, ninataka shisha, 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 shisha.
Uongo.
Come mix Lizer.